So we went to court, but the attorney general said that
twagiye mu rukiko, ariko umucamanza mukuru atubwira ko yabonye inyandiko ebyiri, imwe yaturutse mu biro by'ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda UPDF, bavuga ko batazi Ben Rutabana kandi ko batamufite. Yatweretse kandi indi baruwa yaturutse muri SIB Special Investigation Bureau, ibiro bishinzwe amaperereza adasanzwe, nabyo bifite ahafungirwa abantu. Iyo baruwa nayo yavugaga ko batamuzi, ko batamufite, bavuga ko nta kindi bashobora gukora.
And the letter was saying that there's nothing they can do. So, however, the legal officer for the military
ariko rero ushinzwe amategeko mu ngabo za Uganda yatanze ibaruwa imwe avuga ko ibikubiyemo bireba urwego rw'ubutasi rwa gisirikare CMI n'ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa polisi, kimwe n'ibiro bikuru by'umugenzacyaha. Ibyo rero nabyanze, nasabye rero umucamanza mukuru kubategeka kwandika buri wese baruwa ye, kubera ko ari inzego zitandukanye niko bari babisabwe kubikora buri wese ku giti cye. Nasabye ko basubiza ikibazo babajijwe cyo kugaragaza Ben Rutabana.
So
I required them to have a response from each and every office.
Umucamanza yemeye ibyo nasabye, asohora urundi rupapuro rusaba buri rwego gusubiza ibyo rwasabye. Nguko uko byagenze, tukaba tuzasubirayo mu kwezi gutaha kuwa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu. Nibaramuka rero bavuze ko batamufite, ubwo nyine tuzaba tugeze aho inzira irangirira, ariko nibamuzana bizaba ari ikintu cyiza.
Ariko se wowe wemera ko Ben Rutabana ari ahantu afungiye aho mu Uganda?
Yeah, that is my belief. And
yego, niko ntekereza. Kandi gutekereza gutyo bishingira ku bimenyetso nabonye bivuye ku bantu bo mu muryango we n'imiryango itegamiye kuri leta yampaye amabwiriza y'inkiko, impapuro kandi z'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka zerekana ko yinjiye muri Uganda, ariko ntazerekana ko yasohotse. Ku kibuga cy'indege cya Entebbe, impapuro zerekana igihe yinjiriye, ariko igihe yagombaga gusohokera ntiyabikoze. Rero nta bimenyetso by'uko yasohotse
bihari,
ariko yafatiwe hano i Kampala n'abantu bambaye imyenda ya gisivire, bamubwiye ko bakorera inzego z'umutekano. Rero nizeye ko ari muri Uganda, ariko ntituzi neza aho aherereye muri Uganda.
Uwo muntu ushinzwe iby'amategeko wavugaga, uwo mwari kumwe mu rukiko kuri wa gatatu mu gitondo, hari urwandiko yazanye rwihariye rwaturutse mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare cyangwa se rwaturutse mu rwego rushinzwe umutekano w'igihugu?
No, he did not. He told us that
yatubwiye ko abayobozi ari inzego z'umutekano w'imbere mu gihugu bamubwiye ko bakireba hirya no hino bagerageza gukora amaperereza yabafasha kumenya niba hari ahantu yabafungiye. Nyuma bemeye ko bazatanga urwandiko rusobanura ibyo babonye. Nta rwandiko rwavuye ku ushinzwe amaperereza ya gisirikare, nta rwandiko rwavuye ku muyobozi wa polisi, nta rwandiko rwavuye ku muyobozi ushinzwe amaperereza. Ibyo ni byo dushaka, ariko bagomba no kwandikira urukiko bakarusobanurira. Urukiko rutegereje kubona igisubizo cyanditse ku wa kane itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu, nibwo tuzasubirayo. Hazaba ari saa yine n'igice za mu gitondo.